All right, you ready, Brother Kenya?
I think I am.
All right. Amen. We're going to preach together tonight.
Kwa hivyo tutahubiri leo pamoja.
I'll preach what's called in English more like Appalachian.
Atafunza vile inaitwa Appalachian.
And he going to preach in Swahili.
Na mimi nitahubiri Kikenya na Kiuganda na Kiafrika.
All right, here is the only word I learned.
Alijifunza neno moja tu.
In 10 days of this mission trip.
Kwa siku 10 alizokuwa kule.
See mama. That's what it means, stand.
See mama.
That's it. That's as far as my foreign language goes, amen. It took Miss Kenya about 10 days to teach that to me.
Hilo ndo jina peke yake alijifunza alipokuwa Afrika, si mama.
All right, look in the book of John.
Kwa hivyo tunaangalia kitabu cha Ayubu.
In chapter 4.
Ayubu mlango wa 4.
John chapter 4.
Oh, Yohana mlango wa 4.
We'll begin reading in verse 1 tonight.
Tutaanza kwa kusoma katika mlango wa 4 mstari wa kwanza.
John chapter 4 verse 1.
Yohana mlango wa 4 mstari wa kwanza.
The Bible says,
Biblia inasema kwamba,
when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made baptize more disciples than John.
Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza.
Though Jesus himself baptized not but his disciples.
Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake.
He left Judea and departed again into Galilee.
Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya.
And he must needs go through Samaria.
Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria.
Then cometh he to a city of Samaria which is called Sychar. Go ahead.
Basi akafika kunako mji wa Samaria itwao Sekari.
Near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
Karibu na ile mshamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe.
Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well, and it was about the sixth hour.
Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6.
There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink.
Akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe.
For his disciples were gone away in the city by me.
Kwa kuwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula.
Then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou being a Jew askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans.
Basi yule mwanamke msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Nami ni mwanamke msamaria, maana Wayahudi hawakuchangamana na Wasamaria.
Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest ask of him and he would have given thee living water.
Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu naye ni nani akwambiaye nipe maji nianywe, ungalimuomba yeye naye angekupa maji yaliyo hai.
Skip down to verse 28.
Tunaenda mstari wa 28.
The Bible says the woman then left her water pot and went her way into the city and said to the men.
Basi yule mwanamke akawacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu.
Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?
Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo?
Let's pray. Father, I thank you tonight for your mercy, for your grace. Thank you for the reading of the word of God. I pray now for just a few minutes, you'd touch us by thy spirit. I pray, Lord, you'd help us, Lord, to have a hearing ear for the word of God. Convict and save that which is lost tonight. Help us as your people to serve you and to draw near unto you. And we'll praise you and we'll thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You can be seated. I want to look back at verse 29 tonight.
Nataka kuangalia mstari wa 29 leo.
Where the Bible says, come see a man which told me all things that ever I did, is not this the Christ.
Ambapo Biblia inasema kwamba njooni muone mtu ambaye amezungumzia yale ambao nimetanda yote, je si huyu ndiye Kristo?
I want to preach for just a few minutes tonight.
Nataka kuhubiri kwa muda mfupi leo.
On this subject.
Juu ya kichwa hiki.
What the Lord has done for me.
Yale ambayo Mungu amenitendea mimi.
What the Lord has done for
me. Yale ambayo Mungu amenitendea mimi.
That is what the Samaritan woman is doing in this text.
Haya ndio yule mwanamke msamaria anafanya katika andiko hili.
When she said, come see a man.
Aliposema kwamba njooni muone mtu.
She had met Jesus.
Alikuwa amekutana na Yesu.
And she wanted somebody else to meet Jesus too.
Alikuwa anataka kwamba mtu mwingine amuone yule Yesu.
It had changed her life.
Ilikuwa imebadili maisha yake.
And she knew they could be changed too.
Na alijua kwamba wao pia wangebadilika.
There's four things I want to look at for just a moment.
Kuna vitu vinne ambavyo nataka kuviangalia leo.
That is being said by this woman.
Ambayo inazungumziwa na mwanamke huyu.
As she said, come see a man.
Anaposema kwamba njooni muone mtu.
That told me all I ever did.
Ameambia kila kitu ambacho nimefanya.
First of all tonight.
Jambo la kwanza.
She would say he confronted me.
Anasema kwamba yeye alinikabilia.
For we find that Jesus met her at the well.
Kwa sababu naona kwamba Yesu alikutana naye katika kisima.
She did not come when the other women would draw water.
Hakuja wakati wanawake wengine walikuwa wanakuja kisimani.
Which would have been in the morning or in the evening.
Ambapo ingekuwa asubuhi ama jioni.
But she came at noon.
Lakini alikuja mchana.
Because the mess that her life was in.
Kwa sababu uchafu aliyokuwa ndani ya maisha yake.
Her life was wrecked and ruined.
Maisha yake yalikuwa yameharibika.
And she was at the well by herself.
Na alikuwa kisimani peke yake.
But little did she know.
Lakini hakujua kwamba
there was somebody going to be waiting on her.
Kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anangojea.
As she came to the well that day.
Alipokuja kisimani siku ile.
She met a man that could make a difference.
Alikutana na mtu ambaye mkafanya ambaye maisha yake.
Someone that turned her darkness into light.
Yule ambaye angebadili maisha yake kutoka katika giza hadi uhai.
She met the Lord Jesus.
Alikutana na Yesu Kristo.
The Son of the Living God.
Mwana wake Mwenyezi Mungu.
At Jacob's well.
Katika kisima cha Yakobo.
And when she met him.
Wakati alikutana na yeye.
He confronted her about her sin.
Alimzungumzia juu ya dhambi zake.
This was not just a social visit.
Haikuwa tu kwamba kukutana.
But this was a divine visit.
Lakini ilikuwa mpango wa Mungu.
For her life to be changed.
Ili wapate kumbadilisha.
For she said he told me all that I ever did.
Alisema kwamba ameniambia kila kitu ambacho nimefanya.
Jesus knew about her five husbands.
Yesu alijua juu ya wanaume wake.
Jesus knew she was living with someone who was not her husband.
Yesu alijua kwamba aliishi katika uzinzi.
He knew all about her.
Alijua yote kumhusu.
Every sin.
Kila kitu.
Everything she had ever done.
Kila kitu ambacho alikuwa amefanya.
And he confronted her at Jacob's well.
Akamkabili katika kisima cha Yakobo.
I want to say this tonight.
Nataka kusema hili.
When Jesus comes your way.
Wakati Yesu anakuja
njia zako. He will confront you about your sin.
Atakabiliana nawe kuhusu dhambi zako.
He is not this coming to make you happy.
Haji tu kufanya kufurahisha.
But he wants to save you.
Anataka kukuokoa.
Change your life.
Kukubadilisha.
But he will make you face your sin.
Ili akupate ubadilikane na dhambi zako.
Her sins were many.
Dhambi zake zilikuwa nyingi.
And so are yours.
Na pia wewe.
There are no perfect people here tonight.
Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu leo.
There are no sinless people here tonight.
Hakuna mtu ambaye hana dhambi leo.
We are all born sinners.
Sote tulizaliwa kwenye dhambi.
The Bible says.
Biblia inasema.
In Romans 3:23.
Katika Warumi mlango wa 3
mstari wa 23.
Wote wamekosa
dhambi
na kupungukiwa na Mungu.
The Bible says in Romans 6:23.
Biblia inasema katika Warumi 6:26.
For the wages of sin is death.
Kwamba
mshahara of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Lakini ahadi ya Mungu ni uzima.
And he will confront you.
Na yeye pia atakabiliana na wewe.
If you've never met the Lord that way, you're not saved.
Kama hujawahi kukutana na Mungu hivyo hujaokoka.
I'll never get over that night.
Sitawahi kusahau ile siku.
When he confronted me about my sin.
Ambaye alikuja kwangu kujusi dhambi zangu.
I saw it exceeding sinful.
Nilimuona nikajiona kuwa mwenye dhambi.
That I was wicked.
Kwamba nilikuwa mwenye dhambi.
That I was separated from God.
Kwamba nilikuwa nimetengwa na Mungu.
Had no hope in myself.
Sikuwa na njia yoyote.
Couldn't change myself.
Nisingeweza kubadilika.
But lost without God.
Nilikuwa nimepotea bila Yesu.
So he confronted her.
Kwa hivyo Yesu alikabiliana na yeye.
Secondly, she would say, he converted and changed me. For this woman left her water pot in verse 28. She had come to draw earthly water, but got a taste of heavenly water instead. It was living water where she had never thirst again. Jesus didn't run her off, but said, if you'd ask of me, I'd give you a gift. See, it wasn't religion she needed, but it was salvation that she needed. I promise you this tonight, my friend, that if you get a taste of living water, it will change your life. It'll make a new creature out of you in Christ Jesus. You'll be different. You'll never be the same. It'll change everything about you. It'll take alcohol away from you. It'll take drug dependency away from you. It'll get you out of all your sin. It'll get you in the house of God. It'll put a Bible in your hand. Salvation changes people's lives. The only salvation of the Bible is a salvation that changes people. If you say you got saved and you're continuing holding your sin, you didn't get saved. You're still lost. For salvation will change your life. I'm glad that he changed my life. Wrote my name in his book. Put me on the road to heaven. Because he converted and changed me one day. Oh, I'm glad for the change in Jesus Christ. Not only would she say he confronted me, and that he converted and changed me, but thirdly, she would say he comforts me. Her life was such a wreck that no doubt some in the village didn't believe the change that happened in her and kept reminding her about her past, kept throwing it up in her face. But she had someone now on the inside that when they would talk and they'd bring up her past, would say, it's all right now. Your sins have been forgiven. Your name is written in my book. I'm here to stay. I'll help you. I'll guide you. I'll encourage you when the storms of life come. Oh, I'm glad there's comfort in Jesus tonight. I'm not perfect, but I do have the Holy Ghost living on the inside. And he is a comforter. When the night gets hard, the trials are overwhelming, Jesus will be right there. He'll never leave you. He'll never forsake you. He will not leave you behind. But he'll be there. And he'll comfort you and thrill your heart and bless you in the times of darkness. Oh, he is a comforter. So we find he confronted her. He converted and changed her. He comforts her. But then he commissioned her. That's why she went running back in the city, crying, come see a man. He changed my life. And he can change your life. When a person gets saved, there's something on the inside, and it is the Spirit of God that'll cause you to want to tell somebody else what Jesus has done in your life. When you get born again from the inside of you, there are new desires, and one of those desires.
Na mojawapo
is telling somebody else about Jesus.
Kuambia mtu mwingine juu ya Yesu Kristo.
There's nobody better than Jesus.
Hakuna mtu mwingine mzuri kama Yesu.
There's no greater friend than Jesus.
Hakuna rafiki kama Yesu.
Oh, he's a friend that sticketh closer than a brother.
Yeye ni rafiki ambaye wa karibu sana.
He is the rose of Sharon.
Yeye ndio ua la uzuri.
He is the lily of the valley.
Yeye ndio ua la kamili.
He is the bright morning star.
Yeye ndio mwanga wa imani.
He is the fairest of 10,000 of my soul.
Yeye ndio kupita maelfu na maelfu.
He is altogether lovely.
Yeye ni mzuri kuliko wote.
He is there at all times. He is eternally the same. Jesus Christ the same. Yesterday.
Jana.
Today.
Leo.
And forever.
Hata milele.
I'm glad he doesn't change.
Abadiliki.
He gives that commission when we're saved.
Anatufunza mambo hawa tunapookoka.
My question to you tonight.
Swali langu kwako ni hili.
Have you been saved?
Je, umeokoka?
Has he changed your life?
Je, amekubadilisha?
If not,
kama si hivyo,
right here tonight,
leo hii, hapa jioni,
you could get saved by the grace of God.
Kuokoka katika imani ya Kristo.
Be no greater day in your life.
Hakutakuwa na siku nzuri kama ya leo.
Than the day you get born again.
Bali na siku ile ambayo umeokoka.
I may regret some decisions in my life.
Kuna baadhi ya mambo ambayo naweza kusema laiti singeyafanya.
But I've never regretted getting saved.
Lakini sijawahi kusema kwamba laiti singeyaokoka.
It is the best thing that's ever happened.
Ni kitu kizuri sana kilichofanyika katika maisha yangu.
And if you're saved,
na kama umeokoka,
you'll say the same thing.
Utasema hivyo hivyo tena.
I'm glad he is the Savior.
Nashukuru kwamba yeye ni Kristo.
You come as the sinner.
Wewe kuja kama mwenye dhambi.
And he'll save you tonight.
Na yeye atakuokoa leo.
Father, I thank you tonight for helping us in just presenting a gospel message. Lord, the here at Gateway for the American and then the Swahili speaking people, we thank you that your word is forever settled in heaven. Thank you that it does not return void. But I pray tonight that that's lost, they get saved. Help your people to draw nigh to you in Jesus' name. Amen. Heads bowed, eyes closed, just a moment.
Kama tumefunga tu macho hivo, kidogo kidogo.
I wonder if there's one here tonight.
Je, kuna mtu hapa ambaye usiku huu
would say,
angesema kwamba,
preacher, I am not saved.
Kwamba mhubiri mimi sijaokoka.
I'm lost.
Nimepotea katika dhambi.
I'm on the Broadway headed to hell.
Mimi naelekea jehanamu.
I want Jesus to save me.
Nataka
pray
Yesu
for me.
Aniokoe leo niombe.
Would you raise your hand?
Je, kuna mmoja kati yetu ambaye hajaokoka na siku hii ya leo nasema kwamba tafadhali Yesu niokoe. Kama uko hapa, tafadhali niwe mkono.
Lift hands and preacher, pray for me. I need to be saved.
Kama upo hapa hujaokoka, inua mkono sema kwamba tafadhali mchungaji niombe niokoke.
Maybe there's someone here saved tonight.
Labda kuna mtu hapa ambaye ameokoka jioni hii.
By a lifted hand would say, I'm not living for the Lord like I should.
Angesema kwamba siku hii simuishi Mungu vile ambavyo nitakana nimuishie.
My prayer life's got weak.
Maombi yangu, maisha yangu ya maombi yamekuwa sasa dhaifu.
I'm not reading my Bible like I should.
Sisomi Biblia vile ambavyo nitakana nisome.
I'm not being that witness like I should.
Si mtu wa kuwasaidia wengine katika kujua Kristo vile nitakana niwe.
And you let hand say, pray for me, preacher.
Unasema kwamba tafadhali niombee mchungaji ili nipata kuwa mtu wa Kristo.
I see these hands.
Naona mikono ambayo
anyone else?
Je, kuna yote mwingine?
Let's stand tonight.
Atusimame pamoja tafadhali.
As our heads are bowed, our eyes are closed.
Wakati tumefunga macho vile vile.
She's going to play a verse of invitation.
Atakuwa anapiga kinanda kuhusu wale ambao wanakuja katika madhabahu.
If you need to come to the altar.
Ukitaka kuja katika madhabahu kuomba.
We invite you now to come.
Unaweza kuja wakati huu.
While we wait on the Lord,
wakati namngojea Bwana,
as he works in people's hearts,
anapotenda kazi katika maisha watu.
What, Brother Tim, lead us in one verse of that song.
Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry.
Oh yes, will you come?
On others thou art calling. Do not pass me by.
Amen. Somebody else, you just come.
Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by.
As the Lord would speak to your heart, would you be willing to slip out of that pew, come bow and altar?
Kama Mungu anazungumza na wewe, unaweza kuja hapa mbele ukaombewa.
The greatest day of anybody's life,
siku nzuri sana katika maisha kila mtu wetu,
is the day they get saved.
Ni siku ambayo anaokoka.
We're going to wait just a moment.
Nangoja tena dakika kidogo.
Some are praying.
Wengine wanaomba.
There's time and opportunity for you to pray.
Kuna wakati wewe kuja hapa ili upate kuomba.
As we wait for just a moment,
kingojea tu kwa muda mfupi.